yeah. Kwa Sevia. Ready? My lordy. Kweni vini we hatamu. Kwa ana bedo kona bal. Ato ruwa kiti make. My lordy. Kweni kwaide we haparu. Kwa ana bedo kona bal.
Get it back.